talk some edit.
Cha ajabu munishiki unigusi, ila moyo wangu nyanga nyanga, mwili wangu aufutwi aupigwi, tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Got this feeling.